simye kwe omulujo wepisa njagara kwe ataswaze mu bantu simye kwe omulujo wepisa njagara kwe ataswaze mu bantu masaka banganga nonyo omulunja nankuma na buli gwenda abanange abamulimba kefunye kwenja kutijisa funa bakimanye incredible girl zefunye chimbeja zekanfube nkole nkuwe kanfube nkole nkuwe nsimye kwe omulujo wepisa njagara kwe ataswaze mu bantu nsimye kwe omulujo wepisa njagara kwe ataswaze mu bantu katika nkulage byennina omukwano nsingulina nesitamina nayo njiina nensimbi nazo nzirina kati tumya kyoyagala ndete mukwano olye ku zange simanyi wakitegedde essanyu se ndifuna mukwe simanyi wakitegedde mukwano tebirungi biri mukwe simanyi wakitegedde njagara kwe ataswaze mu bantu simye kwe omulujo wepisa njagara kwe ataswaze mu bantu kefunye kwe nja kutijisa funa bakimanye incredible girl zefunye chimbeja zekanfube nkole nkuwe kanfube nkole nkuwe nsimye kwe omulujo wepisa njagara kwe ataswaze mu bantu nsimye kwe omulujo wepisa njagara kwe ataswaze mu bantu.